Jo.
Naughty boy.
Jo. Jo. Aye.
Another day, nina deserve, ndio papa sema inizidi kusave, ndo chenye misina ni try ku have, na give thanks to what I have. Hit track, muna deserve, wale marila, who to show love, nikiwa chef, hamtai staff, new tracks, nitawa serve. Another day, nina deserve, ndio papa sema inizidi kusave, ndo chenye misina ni try ku have, na give thanks to what I have. Hit track, muna deserve, wale marila, who to show love, nikiwa chef, hamtai staff, new tracks, nitawa serve.
Kani friend ni sit na set, pe set out. Wanna copy, easy hands you snooze you lose. A thousand sway to die, in case ni genye kesho. Mama zangu on repeat, niko deep into this shit. I take no offense, tuna vibe inshallah. Na love just si fake, sipendi ku pretend. Kanipoka na kuanga kadi, hii life ni full of lessons. My jebu take a pen, relax and take some notes. Kanifiga na figa noti, if yo wezi copy. Sometimes na kuanga na vision, sometimes ni utambila reasons. He life to choose to live, but go shock out on a kesho. To a figure do a daily, let me check another day. To a figure do a daily.
Mama knows how Pia Hassan is tough. Na keep shining vile na far. If the sky is the limit, basi then kwa your dark window shooting star. Kujituma summer, spring and the autumn. Pasta green tunasaka na lantern. Tuna control ka remote uku urban. Na blocks, blocks in the lantern.
See life ilikuanga hard. Ile bidin matches hizo cards. Na day kwa mosha dad. Kwa mtawa na jomi ndombad. Niko biz tuna hang na mustards. Tuki drive wana feel wako mad. Kiasi nimeuze hizo shada. Kiasi nime buy my brother. Kiasi nime pray Lord Father. Mbea ni shovle ntafanya. Juma them darling kanya. Na John shapatikana. Ni tricky siyezi kana. Na John shapatikana. Ni tricky siyezi kana. Na John shapatikana.
Another day, nina deserve. Ndiyo papa sema inizidi kusave. Ndo chenye misina ni try ku have. Na give thanks to what I have. Hit track, muna deserve. Wale marila, who to show love. Nikiwa chef, hamtai staff. New tracks, nitawa serve. Another day, nina deserve. Ndiyo papa sema inizidi kusave. Ndo chenye misina ni try ku have. Na give thanks to what I have. Hit track, muna deserve. Wale marila, who to show love. Nikiwa chef, hamtai staff. New tracks, nitawa serve.
Team Grrr. Jo, deserve. To all our fans.